bammoɗan jaari wuro non latingo wonana hadde gallure maradi kiloji muɗum capan tati. Ɗo wonno to Amina Mohamed ɗiɗaɓo hoorejo fedde leɗɗi duniyaaru fuɗɗir jahangal muɗum nokku to yeo daaro tendeje tati laatiɗe nder muɗum tawa dow filla ko darto ñamri e cellal kañum e lamgol ayte nder wotere nde kondan dow filla jande woni ko holloto te nder wonde ɗum no holla e dow filla reenugol sukaaɓe famarɓe no woodi jaati hono fedde joƴƴinande gam batte wallitade dow majjum. Isa Suleymane Madou kam woni gaɗaɗo hoorejo fedde nde enda o wii golleji kewɗi woni koɓe golli e dow majjum.
No woodi sukaaɓe rewɓe heɓɓe hisi dewgal tilay e heɓuɓe soƴƴiti e jande. No woodi sukaaɓe tetaaɓe e juuɗe gollinoɓe ɗum golle bonɗe basol gayɗe carriére en rondogol loope ma tenugol e ƴogugol
nokku ɗaɓo to jahangal hon ɗiɗaɓo secrétaire général mo o ni o enda yehi wonno wuuro wiyetengo Danja o yehi toon ndu o ƴeewoy tendeji kewɗe ɗon du konda ni o heɓi kabaru e dow filla ɓuytande himɓe hon torraji kañum e wallugol rewɓe Aisha Haruna goto e rewɓe wallaɓe e dow sigila o enda nani ko haali.
Be'i boɗeji ɗi maradi kanji ɗi kokkime min kinnike e majji caggal mum ɓe ballitime e ɗe golle ɗen ɓe jarimen du kondam fa Sénégal Côte d'Ivoire min garti min tawi wuuro ndu wooɗi saabu ko sodona ujunaji ɗiɗi na ujune ikkeme jeetati a sotti ɗum ujune sappo na ujune jeetati ay moƴƴere waɗi leɗɗo walla jon hoggu mum far coggu ñamdu sukaaɓe du far jande mum ay ɓeydari waɗi.
Amina Mohamed ɗiɗaɓo hoorejo fedde leɗɗi duniyaaru golleji ɗi ko ƴeeɓiɗi o weltake sanne caggal mum ndu o wii jaka jawdi hokkandi endan heɓi to naati fa wooɗi.
Min jii sukaaɓe no jaa ekolle no janga min jii duƴƴiɓe golla iɓe keɓa nde heƴƴaye no hani du ballaga waɗe far remoɓe e far rewɓe ɗum joni min jahan ñami min nanan ko gomnati woni no waɗa fa ɓeyda ballaka ka min e hoore am si mi yehi to fedde leyɗe duniya mi yettina wullanu am gam batte ɓe keɓa koɓe balliti kamɓe du.
Ɗiɗaɓo secrétaire général o ni ɗum woni Amina Mohamed o enda o holli du o wi no woodi hono ko welalimu e majjum kam wonno hono dewlungol sukaaɓe fotayi o ɗum ɗon du konnon ɗon a haɗa yaadu yeeso ndu timma.